ngizela nenkinga ngeke nginzwele ngeke nginzwele ngeke nginzwele yebo uyafana ngeke ningimele nikhuluma kakhulu nithule ningi.